Alan Japan Tati Leuru Juan Hitan 2024 Chuka Chuka Lal Kalato Modum Headad Hit Yuja Amen Dili Linde Mangal Mutu Fu Ando Mi Chal Min Am Sen Nibi Simila Modum Headad Actuation Amen Manyalam Hande O Ngondi Do Hande De Usman Yali Bul Usman Hon Yali Yerda
Nyali Ejam Arisis Anne Hara
Alhamdulillah Ejet Toj Allah Mi Sel Min Yali Bul Yuhudun Jongan Da Sakira Behende Sembe Kabar Ujidi
Gufan Mali O Sakige Gulle Ji Damaji Do Ni Itu Gul Kangili Watu Ndungu Engaran Ketan Do Kamp E Gulle Be Gulle Damaji Enjandu Ndarten Andu De Kankuno Dirte Do Musa Jakite o mo ino ko wiete market ngajile lo ndartude andude neddo ko sabide yettore jara en ana jumandira e ladderu sidi be kay jara gondo le galle modo jara en wombe sigu waran famina en en timinan kabaruji di hade hala haro jaldi hade hala volleyball le cercle tuminya
golleji damaji le leede amendi ka gouvernement o bami anniya hadde dum bande sappo e joy lewru juin yaade chapan tati lewru septembre 2024
e non jarbe bami de dabar le botuma be conseil des ministres ngado talatar yabbenende e wi ministre humuninde yigaje de dabre bamama do renude ittobe kan le wattundungu ka non kambe ittobe kan be be kolliti metti mabbe do de dabre sabbe mbi en way wadde kutteji do golleji mabbe fa bedure en fam kedden ko isa umar tugula habine do faccitan momar sama
karo anya latan ke hono kambe itobe damaji be tidalla moka e wi yogabe mabbe itugul damaji yu gote gulleji latudi sababu be darno kasintene mabbe
ne ne ka dimayra
sada galle am fu le damaji to yuata udugol dido nokule ka kutteje mudum moram mated san jago waram daro tay minen ne miden jogi ngure ko yeyete so ayhi miden je hali damaji to fu sabe min gala ko min gol so wana dum fay goto yida iure nokkumudum fata dido nokule
fasura foki bena da mandala
tawene to ministre yigaji leedi kado anyana jogora hono hasindina yalla haybude be do hayebe gonbe li nokuji di kedana bay kulubali kumni do kabaruji to ministre to
o do wakati yo wakati top mongo damaji de wana nukule tikude sanne dena ko yimbe gollo to mbe do wawa hunchine do hore no yidira don service mi bami anniya uddura dido nukule fami dena kambe yimbe gollo bel ido damaji jati do on do wakati
kanon kabar mudun nanga fi hakilo kambe itobe damaji be e wi jogabe mabbe an han gouvernement o ite hen nokuji di denagu ngudi mudum yalla hayabe be wasanatude bonandaji e rafi e bugu golle
jokolbe chapan joyom wara hokkede goto goto mu en miloji didi sefa yalla heba nabbe yeso golleji mu en
hokkabe o kalisa na jure le komin ngaji sappo didi do yigaji itete e nokuje de PGSM golata do no projet de gouvernance du secteur de minango hakilo fana mudun yo faabade antare sukabe jokolbe fayotade rewbe yalan kabe wadde golleji goddi ciagal o golle e sinningul ngul faabugol be sukabe jokolbe subabe wadi talataare noga e joy lewru jendu do bamako do edon imadara PGSM do faaba muy banque mondiale e ministere humnene jigaaji mali kede ko be bi Musa Male Sissoko do fakitango Mamadou Samaseko
bone projet soro
golle sarjela sababu hebi o do projet o latanto ko jati dikke mo bedari arsuku dawal ko hewi deur ke fam sanne so bi kalis on gullira hono holi tirani patte ne wala fi kaba damaji di denno so mun tubi ko buri dun samti sajula uru hedere kayton denno kaz ko dun totta ko wili kam sanne no holta wi de projet o na watini hakilo jati nero an hani min tinno fa hande e kabar mo yona ko gora fufu heddo e den kuzi damaji di
sakira be on bay tuttu hakilaji mo don fudo ido kabaruji do hello amen Facebook na do compte X mom no dirtano Twitter jangineere fa yotto hebude jawdi ni mbawi daranade hore mabbe le golle jimi yo tiddalla ko jimobe le leedi amende wonde fewde mudum
e non jaate alisi se di tiddallaaji be yimobe mali kuliti don le nyalom adde ke yanado jimi jamminado no ga go o lewru jandu e be mimsi jaati ko o nyalom anafan ko yambinte le leedi malinde fa be dure fama an ko Mariam Koulibaly hebine en do faccitango Mamadou Samaseko
le odon nokku jande finatoa conservatoire bala fasiki kuati men jidi e Camilla Dayani kinido kabaru gachi tiado lidi Denmark e wato mo wondi e kintinde sukabe lukuy o memi hala nafaka gachi lidi Mali e darane mudum le gachi etididi
ici vous avez une
odon jogi do finatoa mawdum odon finatoa jati jimi kedjidi fu tuugido muɗum miɗe jannga ɗum Danemark to nafa muɗum ana mawni sanne e juuɗe amin minen du min mbowtira ɗum
nde ɗo darande les finatawa no heddi fa hannde hunde lattoto sababu artiste ne hewɓe gonɓe conservatoire o en jeɗa annde maɓɓe
nafa muɗum ana mawni e juuɗe am mi yeltina konngol ngol jimmi yimɓe nana ele haala am yalla aɓe keɓa faamude ko jimmi halde gaaci finatawa mo jogimi min ka ɗon o ni woni seku sabi mi kana minen du tipiral caggal komi jogi bangal muɗum
wi kanko komiɗo gaaci jeeyaɗo leydi haaɓe Ousmane Gourou intitireɗo petit Gourou laamu leydi ndi dahani humcande hoore ñiɓugol annde bangal gaaci malinkoɓe
musique
e juuɗe am mi jimi ana faawo laawi fuu kanɗi jokkede ɗe gurdam ɓinguel gonde afrique meɗen jogi hakkillaji minen du ɗiɗo hakkillaji e juuɗe amin ana hani ko laamu leydi ndi faawo ɗum kollirɗi leyɗe sella tan faawotomin lihim
kuya maɓɓe tawede fof le oɗo ñalawma hertanaɗo gaaci imadaraji fof hertanaka yambere ngo ñalawma
ɗum nawta e yewtere amen minimag ɗum nawata e yewtere amen minimag ñalibuli jokkolɓe hewɓe le laamu Tombouctou kano woni wadde immadaraji fa ɓuyta kutteje banggal waytagol wakkati o
eyyi noon jaati wattu ɓoyɗo joni sukaɓe jokkolɓe ɓe fedde Africa Charity gaɗi immadaraji no golleji tutugol leɗɗe li galleji fanda muɗum e wi maɓɓe ɓe darano yirwere junnide fa yettade haybugol ha walo fa ɓeydireɗen fam keɗɗene Mamadou Sama Seku e Houssaini Cissé
nokkuji kewɗi leydi ndi ana jogui sellaji kewal jarendi yoro taccugol leɗɗe ɓeɓagol mayoji ko nande mum en oɗo alha lilati sababu haya ɓe fedde Afrique Charity ɓami agnatuto leɗɗe li nokkuji yogaji leydi ndi keɗɗana Fatoumata Diko kay bo jawdi ndeɗo fedde
min taykiki yarugol yeeso mawgol jarendiji gonɗi mali ɗi sakko ko Tombouctou ko ɗum saabi min joƴini o hakkille sala nokkuji ɗi ana mbawi haybede e yafinande yimɓe gonɓe ɗi nokkuji sala ɓe keeɓa wurdude ɓiɓɓe leɗɗe tutade nokku maɓɓe ɗe
tottaɓe ɓe jetti sanne kaɗo anniya holti wiide haybugol leɗɗe ɗe humcente hoore no haniri hakkilo mom mbeɗe Ali on ɗiɗo immadaraji ɗo hani juktitede
très content
mi weltiki sannde miɗo jowta kawral Afrique Charity hemde leɗɗe wonana puɗɗoɗe mum saabi sa aɗa yiɗi lekki wuura aɗa hani hinnade ɗum gaɗna ɗum ndiyam ñanden fuu sala omo wawa mawnude sannden e law
bien grandir et vite
mistin wiide fedde Afrique Charity tutti ko warata tema e jeegom leɗɗe ƴiwde lewru mai warde hande e ley nokkuji Bamako ñoro Mango e Tumbutu
ñalbol tamar ande hoɗo woni makete
maketta ɗum wonno ko kulloye ngimminowoy na hono ɓe nandinoji hono cuuɗi na e mobilaji e monimagaji ɗum wadde hannden en kalan hala sugo jokolle goto gaɗo makete ngaji omo noddire Moussa Diaki Teddou makko ana mbara nogay duuɓi kewɗi joni ka woni ko fuɗɗi wadde o golle fa ɓeytoreɗene faamu keɗɗen ko sali sisuko heɓini en dow kabaru makko do faccitango Mamadou Sama Seku
dokkal ele andal golle ni en woni ko kanko Moussa Diaki Teddou suka atime bangal abiraɗo famiri golle mo humcanta hoore o ɓiliɗi e dow hawritinde carton ngaji e haala makko yo miijo mo o jogino gila cukaho makko ɗum ɗo humcani hoore hakkika keɗɗana ko sefi dow muɗum
miɗe tewtanno hakkillaji kesi wakkati fuu miɗe yahanno dokku to tuundi yuppete mi suɓaya carton ji faya to manaji ɗi nafa wala e muɗum mi wadda ɗum cuuɗi mi waytan ɗum mi waɗa ɗum kulle ko wawi nafude yimɓe miɗe wawino laatade sababu e hoore juuɗe am min du hollitidde ko mbawmi wadde
à travers ma création
hono ele kala golleji nafakaji e kuteji na e kabar muɗum non ɗum kanko jokkole kinniɗo oɗo golle o wondi bangal raf heɓgol client en
montre que je sers à
jiɗɗo hollude min du wonko nafanmi wadde ɗum ana weele kam sanne mi hollan yimɓe ko mo'iniramin ɗum ko yalla soɓe jottike fa ɓe jeehi ɗum ɗon fuu iɗum juhaɓe somi ɓami anniya yeyude ɗum heɓata client en ka suudu andu ana heewi kulle cuɓaɗe ɗe mo'inirmi monumentde le indépendance leydi Mali ka e monument renaissance Dakar fayetto tour BCAO
la tour BCAO
oɗo suka l'école jande dowre science politique Moussa no jogui anniya laatade ko wiyete architecte mijotoɓe dow alhaali cuuɗi fode nden yilama ko yo urtinde gollirde mo'ingol maquette ngaji
nyal bulsa nan hala koloba kare hudu walta haklem
ay yettore jara en dun sabide e tariki jara en edin jumindire e ladder don ko dartren famu handan e sidi bikay jara mo galle modo jaran ko be wombe segu e wonko o noti elandi mohammed sise do facitango useni sise
flane flade hundu
me on be fune be dido non kaminen e wanas min fune jogoto rawandu ladde marim non kanko e yube makko latiki jara dun sabi yimbe kawrini inde rawandu ladde e jambore jara e so wana dun jara jati e koni iwata no horejo mabbe gonnodo koni o hala nama woni yimbe waran iwde mabbe ngarobe majjinde jambore mabbe jaji jati o wakkati mo yimbe andina o kabaru be joppoyi innibe leelade o rimi ton de o yoppi ton cukoleku den rawandu ladde ne hinnibe non min kebiri jambore jarande min gana koni kati min jara enno non jambore jara wardi ko be biyata rawandu ladde
yoro jara fana o warabadi
unawta e birki sambe chaldi yal buli min yaram tomiya yidoyde chokolbe yobabe putube tum birki sambe chaldi goddum mum nodirta to vole bol ngo haro chaldi ana fandi ko andale on do nokku
non jati ka sukabe jokolbe herube worbe fu wombe le on nokku ana kunchana don hore le wakati don ko takiti kajaado meden gondo ton isiaka kulibali
be de zuwaram be worbe rewbe no jidi nawtorade o do kabar o yaade nokkuji guddi chagal tomiya
j'ai choisi le vole bol
mi soube ki vole bol sabe dum karo non sada war ko ana yibe kobe kani wande kanyu e idun wawi wallude min hemde andundiraaji tomiya ana tiidi njia chokolonde woy ngado woy volleyball dum golle non ko mi yidi sande to mi woni do hono di haroji chaddi ngala don dum sabe mi subiki dum emdo yidi latade ekito yimbe wobbe dum
cadre des gens
rafifa baji haybugol woni brufu foti alaji mawdi ngo haro sembe chaldi e wi kanko seku boli kuni do kabaru eps to lycée tomiya e do darande makko dum chono horo kabaru volleyball nuku o ila makko yo yirwinde kabar mudum
equipe feminine jusqu'à présent
fa joni sarabe equipe rewbe be kebay famde dum dun hunde kason mum bangal mabbe mbawa wande dum jamma sami don jogiti dalaji kuran min gala kalisi sallami don bayi wande dum le cuudi haroji chaldi mi don gondi e tidalaji kaaki ko dum wadirte
confronté à des problèmes de matériel
ele hun changul hore nde do yotre hayabe tumiya nanjeli beda andede ele fédération volleyball o jalla be ngatene hakilo isa kulubal hewni dum sjo tawani gila
yale bol ami kadita e kabaruji amen di kikida hande
ali sisa jarama non jaddo kadde e kabaruji di kikida ko sakira men yuto wassalam